najimsafi.com.
Penzi lako siponi siugui, yani mimi mwenzako. Niko hoi hoi, hoi hoi, niko hoi hoi, hoi hoi hoi. Kama wengine maziwa, kweni tu ya love, nikiambiwa kuchagua, nitakunywa yako. Niko hoi hoi, hoi hoi, niko hoi hoi, hoi hoi hoi.
Nina ugonjwa wa wivu, kipenzi nipo sikivu, mapenzi na maumivu, sitaki kushare. Kwa sio kuota ndevu, ni kuwa muerevu, mapenzi unyenyekevu na ujue kukea. Mara mimi ukinichiti baby, wala silipizi.
It's over, it's over, it's over,
Mara nyufa misizibi baby, kama nyumba itabomoka.
It's over, it's over,
na uivu,
na uivu,
mana na uivu,
na uivu,
na uivu,
na uivu,
mana na uivu,
na uivu,
na uivu,
na uivu,
mana na uivu,
na uivu,
na uivu,
na uivu.
You think I'm insecure, but it's not true. I'm just protective of my love. I got an ego of a man, and my heart is so fragile. You say he's just a friend, but he's up to no good. All these men, they just wanna crack you. Cause you are beautiful, baby. You're so beautiful. Mana mimi ukinichiti, baby, wala silipizi.
It's over, it's over, it's over.
Mana nyufa misizibi, baby, kama nyumba itabomoka.
It's over, it's over, it's over.
Mana na wivu, na wivu,
na wivu,
na wivu. Mana na wivu,
na wivu,
na wivu,
na wivu.
Mana na wivu,
wango makali kutoka kwa DachiMsafi.com.